wawuyishay'ingoma ma useusho kanje nisize nkosi yami ningatheliwanje mpila nabo nisize nkosi yami ningatheli ngizokubangela Yatumi monto isesya hamba tina iaywe Yatumi monto isesya hamba tina Yatumi monto
Shinja.